Abanyakorinti ba mbere umutwe wa munani. Ibyerekeye inyama zaterekerejwe ibigirwamana, tuzi ko twese tujijutse nk'uko muvuga.
Nyamara kujijuka gutera kwikuza, naho urukundo rurubaka. Wibwira ko hari icyo ajijutseho, abatarakimenya uko bikwiye. Nyamara umuntu ukunda Imana, amenywa nayo. None se biremewe kurya inyama zaterekerejwe ibigirwamana? Tuzi yuko ku isi ibigirwamana byose ari ubusa, kandi yuko Imana ari imwe rukumbi. Nubwo hariho ibyo bita Imana ku isi cyangwa mu ijuru, kandi koko hari ibyitwa Imana byinshi n'ibyitwa abatware byinshi, nyamara twebwe dufite Imana imwe rukumbi, ariyo mubyeyi ibintu byose bikomokaho, akaba ari nayo twaremewe. Kandi dufite n'umutware umwe gusa, Yesu Kristo, watumye ibintu byose bibaho, ari nawe dukesha ubuzima.
Ariko ibyo ngibyo abantu bose ntibabisobanukiwe. Hariho abantu bamwe basanganywe akamenyero ko gusenga ibigirwamana, ku buryo iyo bariye inyama bibwira ko zaterekererwa ikigirwamana, maze kubera intege nke zabo bakumva umutima barega ko bahumanye. Ibyo kurya si byo byatugeza ku Mana. Iyo tutariye ibyo kurya ibi n'ibi, ntacyo duhomba, niyo tubiriye ntacyo twunguka. Nyamara mwirinde kugira ngo ubwo burenganzira bwanyu butagusha mu cyaha abanyantege nke. Koko se umuntu w'umunyantege nke akubonye wowe ujijutse urira mu ngoro y'ikigirwamana, ntibyamutera kurya inyama zaterekererwe kandi umutima we utabimwemerera? Nuko rero uwo muvandimwe w'umunyantege nke Kristo yapfiriye azaba azize kujijuka kwawe. Nimucumura mutyo ku bavandimwe banyu, mukanakomeretsa imitima yabo isanzwe idakomeye, muzaba mucumuye no kuri Kristo. Kubera iyo mpamvu rero, niba hari ibyo kurya byagusha umuvandimwe wanjye mu cyaha, sinzarya inyama bibaho kugira ngo ntamugusha.